Shukurani zangu kwa taifa la Kenya, viongozi wa Kenya na wananchi wa Kenya kwa kuokoa maisha yangu.
Jawabu Studios.
Uhuru, yeah, Baba, Uhuru. Oh, la la la. Uhuru, yeah, ya barikiwe malango ya
Uhuru, Baba.
Uhuru,
oh, oh,
Baba, Uhuru.
Oh, ya Baba,
Uhuru,
Baba,
ya barikiwe malango ya
Uhuru. Kenya,
ulindwe,
ulindwe,
Kenya, ulindwe,
ulindwe,
milele,
ulindwe.
Kifanikiwe mipango ya
Uhuru.
Ulifungua mikono ni ukanipokea, Kenya ukanihurumia, yabarikiwe malango yako. Mikono yako ulikujua ukanisaidia, Kenya ulinihurumia, yafanikiwe malango yako. Chakukupa sina, mali sina, chochote sina, ubarikiwe malango yako. Uwezo sina, mali sina, na kuombea kwa Mungu Baba, yabarikiwe malango yako. Uhuru, Baba Uhuru, Raisi Uhuru, yabarikiwe malango yako. Narudia Uhuru, tena Uhuru, wewe Uhuru, ifanikiwe mipaka yako. Kenya, ulindwe Kenya, ulindwe Kenya, ifanikiwe mipaka yako.
Yeah, la la la,
Baba Uhuru,
oh la la la,
wewe Uhuru, yabarikiwe malango yako.
Uhuru, Baba
Uhuru,
oh
Baba Uhuru,
oh ya Baba,
wewe Uhuru,
Baba,
yabarikiwe malango yako.
Kenya,
ulindwe,
ulindwe
Kenya, ulindwe,
ulindwe
milele,
ulindwe,
ifanikiwe mipango yako. Ulindwe
Kenya,
Kenya, ulindwe
milele,
milele, ifanikiwe mipango yako.
Yabarikiwe malango yako. Mbingu ziseme mema, kwa Wakenya zinene mazuri, kwa kizazi zinene mema, yabarikiwe watoto wako. E Mungu, ikumbuke Kenya, ibariki Kenya pamoja na malango yake. E Mungu, ibariki Kenya, ikumbuke Kenya pamoja na kizazi chake. We Uhuru, Baba Uhuru, Uhuru, ibarikiwe taifa lako. Uhuru, tena Uhuru, nasema Uhuru, ibarikiwe taifa lako. Kenya, inuliwa Kenya, barikiwa Kenya pamoja na watoto wako. We Kenya, nasema Kenya, barikiwa Kenya pamoja na kizazi.
Yeah, la la, Baba
Uhuru,
oh
Baba Uhuru,
yeah Baba
Uhuru,
oh
yabarikiwe malango yako.
Uhuru, Baba
Uhuru,
oh
Baba Uhuru,
oh ya Baba
Uhuru,
Baba,
yabarikiwe malango yako.
Kenya, Kenya,
ulindwe,
ulindwe
Kenya, ulindwe,
ulindwe
milele,
ulindwe,
ifanikiwe mipaka yako.
Ulindwe Kenya,
Kenya, ulindwe
milele,
milele, ulindwe, ifanikiwe mipaka yako.
Mungu, awe adui wa adui zako na mtesi wa watesi wako, apigane kinyume nao. Mungu, awe adui wa adui zako na mtesi wapenzi wa watesi wako apigane kinyume nao. Uhuru baba, uhuru raisi, uhuru yabarikiwe malango yako Kenya. Leo Kenya, milele Kenya, ifanikiwe mipaka yako. Uhuru baba, uhuru we, uhuru yabarikiwe malango yako.
Uhuru baba,
uhuru baba, uhuru
ya baba,
uhuru
baba,
yabarikiwe malango yako.
Kenya, Kenya
ulindwe,
ulindwe
Kenya, ulindwe,
ulindwe na
milele ulindwe. Ifanikiwe mipaka yako
milele, milele
ulindwe
Kenya,
Kenya ulindwe
milele na
milele ulindwe. Ifanikiwe mipaka yako. Mungu ibariki nchi ya Kenya, bariki taifa la Kenya, viongozi wa Kenya, waimbaji wa Kenya na madaktari wa Kenya.